Eh bien, je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière.
Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana mbere yuko dusenga. Ndetse ndasoma umurongo wa mbere mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 13.
Le début,
Mariko 13.
Et comme Jésus quittait le temple, l'un de ses disciples lui dit.
Yesu avuye mu rusengero, umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mbese mbega amabuye, mbega imyubakire, mbega uko ari byiza, mbese aho mwigisha urirebera. Yesu aramubaza ati, urareba iyi myubakire minini, ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye urusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya bamubaza biherereye
bati, et quel est le signe qui indique quand tout cela s'accomplira? Verset 5. Alors Jésus commença.
Tubwire ibyo bizabaho ryari, n'ikimenyetso kigaragaza
que personne
ko igihe bizasohoreramo cyegereje ni iki? Yesu atangira kubabwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bakabayobya bakayobya benshi. Nuko 7 nuko nimwumva intambara nimuwaza intambara, ntimuzahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuke izaba itaraba. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, hazaba n'inzara. Ibyo bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Umurongo wa 9, ariko mwirinde kuko bizaba aho ngaho, iri niryo jambo umwami yabwiye ubwe abigishwa be. Ubwanjye nakozwe ku mutima ahanditswe ku murongo wa 3, ubwo yavugaga iby'urusengero kuri iyo myubakire minini, myubakire myiza, ko nta buye rizasigara rigeretswe ku rindi. Nuko abigishwa bashaka kumenya ngo ibyo bizaba ryari, nuko baza kumubaza icyo kibazo ubwo bari bari kumwe.
Il ne leur a pas donné de réponse
concrète. Aho naho ntabwo yababwiye igisubizo gitomoye. Yarabwiye ati, mwirinde mutayobwa. Uko niko natekerezaga kuri ibyo.
Donner le temps et l'heure, l'année ou le jour ou la date.
Ntabwo yatanze umunsi, igihe n'isaha.
Et ce qui les concernait,
yababwiye ikindi keretse ibyabarebaga ubwabo, ko bagombaga kwirinda ubwabo, ko batagombaga kuyobwa.
Je pense que c'est,
ndatekereza ko
nous aussi nous pourrions parfois penser,
ari ngombwa cyane,
est important,
ndatekereza natwe dushobora kwibwira ko ibi cyabiriya ari ngombwa, ari by'ingenzi uko tubitekereza. Ariko murabizi Imana uko itekereza biratandukanye. Wenda se ibintu byose ntabwo yabibwiraga abigishwa be nk'uko bashaka kubyumva, ariko bo banyurwaga n'icyo umwami ababwiye.
Ubwo
twakomeza gusoma nabonye kuri ari ngombwa cyane uburyo agenda akagera ku muhanuzi Yesaya, amagambo umuhanuzi Yesaya avuga, kuko avuga ayo magambo, avuga kimwe. Ushobora kujya muri Yesaya 19 ku murongo wa 2, aho havugwa ibizaba byose. Barabizi muri Yesaya 19 murongo wa 2 yashimangiye nanone amagambo yo muri Yesaya ashyira arabiga kubigaragaza yongera ubundi bushya kubishyira ku gitereko kitabaza ari byo ko bagomba kumenya neza badashidikanya ko ibyavuzwe mu byanditswe byera byose ibyavuzwe n'abantuzi byose ko bizasohora bagombaga bashoboraga kubyishingikiriza bene data na bashiki banjye ndatekereza ko natwe ku by'iki gihe cyacu ari uko bimeze ndetse agera kure akavuga ati bizaba atari imperuka imperuka izaba itaraza ariko ibyo zari ntangiriro yo kuramukwa noneho ku murongo wa cyenda uvuga ati ariko mwirinde ubwanyu ni ukuvuga mwitondere ibizabashyikira bizababaho urabona yari yababwiye ibizababaho uburyo bizagenda uburyo bizabagendekera kandi bagombaga kubyitondera n'amagambo yababwiye yagombaga kuguma muri bo ari mazima igihe ibyo bizaba bakamenya ko yabibabwiye bitaraba nuko aravuga na none umurongo wa cyenda Mariko 13 bazabagambanira mu nkiko muzakubitirwa mu masinagogi kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babamuhora ngo babere ubuhamya ndetse ngo mubahamirize mbese ibyo si ibintu by'umuntu yego ibyo byagombaga gusohora twakwibaza ngo mbese ngo ibyo byarabaye cyangwa ntabwo byabaye ariko ndatekereza niba twarasomye ibyanditswe by'ukuri dushobora kuvuga ngo ijambo ry'umwami ni yego kandi ni amen ibyo umwami wabo n'umwigisha wabo yababwiye byarasohoye neza neza ndetse na mbere y'uko urusengero rusenyuka ibyo byagombaga gusohora ariko ibyo si byo yababwiye gusa ndetse yanagiye kure no ku murongo wa 10 arabwira ngo ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose ibyo nabyo bene data bakundwa ntabwo bibura gusohora bigomba gusohora kandi ibyo niba bigomba kuba gusohora imana igomba kugira abo ituma kubw'ibyo intumwa zayo kubw'ibyo kandi tuzi ko imana ifite intumwa zayo nuko ku murongo wa 11 aravuga ati nuko rero niba bajyana mu manza ntimuzahagarika imitima y'ibyo muzavuga ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe ibyo muzahomekerwa muri ako kanya muzabe ari byo muvuga kuko atari mwe muzaba muvuga ahubwo ari umwuka wera mu 12 ariko umuvandimwe azagambanira mwene se ngo bamwice ngo yicwe na se w'umwana azamugambanira abana bazagomera ababyeyi babicishe aya magambo nayo bakundwa nayo yari yaravuzwe n'umuhanuzi Mika tubumbuye umuhanuzi Mika twashoboraga kubisoma mu burebure tubona ko iri jambo naryo yongeye kurishyira ku gitereko cy'abatazi ahabona dushobora noneho kuvuga tuti ijambo ry'ubuhanuzi ryagumanye ukuri kwari kuba ari ukuri kugeza muri iki gihe cyacu mu gihe cyacu yego ni ikintu gihebuje umurongo wa 13 kandi muzangwana bose babahora izina ryanjye nibyo niko byari bimeze nuko hanyuma hagakurikiraho ijambo rimwe yavuze ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa ndatekereza ko igikenewe icy'ingenzi ni ukwihangana ukageza ku mperuka hano ntabwo abigishwa babahanuriye ibintu byiza bizaba inzira z'indabyo ahubwo yababwiye ahazaza hijimye cyangwa se hagoye turabona ariko bakundwa ko umwami yababwiye be guhagarika umutima ngo kuko ni baba bari muri we ubwo bazabajyana mu manza ubwo bazahagarara imbere y'abakomeye nta ntibazahangayike icyo bakeneye gukora ari ugutumbira ikintu kimwe ari cyo gutumbira umwami wabo wabatoranije ngo babe abahamya be muri iyi si bakundwa bene data na bashiki banjye ndatekereza ko dushobora nanone gusoma muri make ijambo ry'umuhanuzi Mika ko ntekereza kuri ya murongo wa 12 ni umurongo udasanzwe usohora ukageza muri iki gihe cyacu kuko haravuga ngo
ici dans Marc 13 verset 12 un frère
muri Mariko cumi na gatatu murongo
et des enfants se dresseront contre leur parent
cumi na kabiri ngo umuvandimwe azagambanira mwene se ngo n'umwana n'abana bazagambanira ababyeyi babicishe noneho muri Mika hano ibyiza nuko twari kuhasoma duhereye hejuru ariko ku bw'ikibazo cy'igihe ndi busome gusa umurongo wa gatanu wonyine wenda n'uwa kabiri n'uwa munani
ngo ntimukiringire
inshuti ntimukizigire inshuti ntimukiringire inshuti y'amagara ndetse n'umugore we wawe mupfumbatana n'umubumburire umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira kuko umuhungu akoza isoni se umukobwa agahagurukira nyina mukazana agahagurukira nyirabukwe abanzi b'umuntu bazahara mu rugo rwe mu rwa karindwi ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka nzategera Imana impe agakiza Imana yanjye iza nyumvira ari amagambo ahebuje cyane ni Mika 7 umurongo guhera kwa 7 kajya kuri 7 turabona amasezerano rishya aho umwami avuga nanone kuri ayo magambo ndatekereza ko aya magambo ari akomeye cyane ndetse ariyo arayigihe cyari cyo cy'igihe cyacu ni koko ibihe bigoye ibihe bikomeye cyane n'ibihe aho ibi byanditswe bisohorera imbere y'amaso yacu wenda se no mu buryo butigeze kubaho mbere bakundwa ntekereza ko umwami atabivugiraga abigishwa be gusa ahubwo natwe muri iki gihe nitwe yabibwiraga abahanuzi nabo ntabwo bahanuye ngo bageze gusa ku byo mu gihe cy'umwami ahubwo tubona ngo umwami aje ashyira ahabona amagambo yavuzwe n'abahanuzi ashaka kuvuga uyu mugoroba aramurika arakumurikira aramurikira kandi urabona ko ijambo ry'Imana ari iry'ukuri bakundwa ibyaba byose uyu muntu w'Imana ararangurura hano ku murongo wa 7 Mika 7 umurongo wa 7 ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka ndatekereza ko aricyo kintu cy'ingenzi dushobora gukora muri iki gihe cyacu ntabwo twahagararira ku bindi bintu byose no ku bandi bantu bose ahubwo ntekereza ko tugomba gushaka umwami tugomba gushaka Imana yacu tugomba kwiringira Imana yacu kuko tuzi ko gutabarwa kwacu ari kuboneka ku Mana nzima bakundwa izadusubiza niba ibyo byanditswe muri iki gitabo cy'ukuri dushobora kubyizera n'umutima wacu wose kandi ndatekereza yuko n'uyu mugoroba dushobora kumwiringira n'amagambo y'igiciro umwami aravuga no ku murongo 13 kandi ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa ariko 13 agace kanyuma k'umurongo 13 muri aya magambo avugwa hano by'ukuri turerekwa ko ibihe bizakomera cyane ku buryo bizaba binagoye kuba kwihangana ukageza ku mperuka ariko aravuze ngo ariko uwihangana akageza ku mperuka ninde ndavuga icyazana ukaba uwo nkaba uwo urashaka kuba we Imana itugirire ubwo buntu uyu mugoroba duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe Data wo mu ijuru, tugushimiye biturutse imbere mu mitima yacu kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro no kubwira ijambo ry'umugisha wadusigiye muri iki gihe cy'imperuka. Mwami, tugushimiye kuba wongeye kutwemerera ngo tube duteraniye hano muri uyu mugoroba ngo twite ku ijambo ryawe, turyakire umutima wacu wose, ndetse tubona uburyo ibyo akanwa kawe kera kavuze byose bisohora muri iki gihe cyacu. Mwami, tuzi ko urusengero rwarasenywe, abicwa bari bajyanywe imbere y'imanza. Ibintu byose washyize ahabona byaturutse mu kanwa k'abahanuzi turabona bisohora mu gihe cyacu imbere y'amaso yacu. Mwami, twifuza kuba babandi bihangana muri iki gihe. Mwami, ngirira ubuntu, tugirira ubuntu twese. Mwami, ubu rero ubwo twaje kugira ngo dusabane nawe, tugirira ubuntu, dukomeze kwakira ijambo ryawe ngo turibike ku mutima, kandi tubigushimire n'umutima wacu wose. Wakire amashimwe, icyubahiro no kuramwa mu izina rya Yesu. Amen.
Nous souhaitons très cordialement la bienvenue à tous.
Mwese turabifuriza ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu. Ntabwo twari twiteze muri weekend abashyitsi baturutse hanze muri weekend, ariko turanezerewe cyane, tunejejwe n'uko mwaje, kandi mwese tubifurije ikaze n'umutima wose. Ntabwo bituruka ku bivugwa, ahubwo byose bituruka ku mugisha w'Imana. Uwo Imana ihaye umugisha aba ahawe umugisha iteka ryose, kuko Imana yateguye kugeza hakurya y'ibihe. Benshi babonye imigisha y'igihe gito, ariko ubwoko bw'Imana bwagenewe kuzabana n'Uwiteka iteka ryose, ubwo buzahabwa umugisha w'iteka uvuye mu ijambo ry'iteka n'umwuka uhoraho. Umugisha wose ugomba kuramba kugeza iteka ryose, uzagumaho kugeza iteka ryose, ugomba kuba ufitanye umurunga uhoraho n'ijambo ry'iteka n'umwuka w'iteka uhoraho w'Imana. Twumvise ibyo kwizera n'ibyasezeranijwe n'amasezerano mu ijambo ritangiza, kandi muzi ko nta yindi nzira iriho yanyura iruhande rw'ibyo ngibyo. Ibyaturutse mu kanwa k'Imana byose bitinde bitebuke birasohora, dushimisha bitadushimisha. Imana yari yaravuze ngo umunsi muzaryaho muzapfa,
vous serez tués, vous mourrez. Peu importe ce que Dieu a dit.
Itangiriro kabiri cumi na karindwi, ibyo Imana yavuze byose nta jambo na rimwe yisubiraho, kandi si biba bivuzwe gutyo gusa mu kirere, ahubwo ni ibintu bifatika by'ukuri, kandi tuba tugomba kugendera kuri byo.
Et il y est écrit, il est donc fixé à l'homme de mourir. Et ensuite, le jugement. Personne
ne peut dire
une parole de Dieu.
Ahubwo buri umwe wese ndetse bose abantu bose bagomba kumenya ko Imana iri hejuru ya byose, kandi ko ijambo ryayo ridashobora guteshwa agaciro ngo rihinduke ubusa. Yasomye mu kibwirizwa cya Luteri ari byinshi avuga ndetse akavuga no ku mpano yo kwizera. Nta muntu numwe wigeze rwose ubasha gukora nk'ibyo yakoze abifashijwe n'Imana. Nuko hano avuga no ku kwishimwe rya Mariya, aho avuga ibintu bikomeye cyane, uburyo ngo yabonye uburyo umugaragu wayo aciye bugufi, umuja wayo aciye bugufi, nuko asohoza isezerano rye, isezerano yamusezeranije. Nuko noneho akavuga atya, arasoma kibwirizwa ngo nuko rero nta gushidikanya na gato bikwiriye ko ubona ubushake bw'Imana kuri wowe ku buryo wizera utanyeganyega na gato ko Imana izakora cyangwa se ishaka no gukorana nawe ibintu bikomeye. Ukwizera nk'uko ni kuzima, kwicira inzira, kugacengera, kugahindura umuntu agahinduka wese, kugutegeka, kubaho ufite gutinya, sije kubaha mu gihe uri hejuru, ndetse bikagutera no kugira icyizere iyo uri hasi. Uko uzamuka hejuru niko utinya, uko ubabara cyane akaba ariko ushobora no kwihumuriza. Hari igihe tujya dutekereza ngo twamaze kumva ibibwirizwa byiza cyane, ariko yashoboraga gufata ijambo rimwe gusa akandika igitabo cyuzuye ashingiye kuri iyo nteruro imwe. Yongeye gusoma ngo nubwo yumvise Mariya, nubwo Mariya yumvise mo igikorwa gikomeye gihebuje cy'Imana, ari kuvuga kuri Mariya, ariko yagumye mu mutima we mu buryo butashobora gutuma yakwishyira hejuru, ndetse no hejuru y'umuntu uciriritse imbere y'abandi ku isi. Iyo aza kubikora yari kugwana na Lusufero ikuzimu, bari kumanuka na Lusufero ikuzimu. Hano yashakaga kuvuga yuko abantu baba baragiranye imyitozo ikomeye cyane n'Imana bibona nkaho ari bo bato cyane, bibona nkaho badakwiriye rwose, maze ntibishyira hejuru y'undi wari we wese. Tuzi ko hano ari kugereranya uwishyize hejuru hanyuma akagwa, ari kumugereranya n'uwishyize hejuru akagwa. Mfite ku mutima gushaka kuvuga inzira z'ibifatika by'Imana, kandi mu by'ukuri twifuza turamutse turebye ibyo bintu bibiri bifatika cyangwa se bibiri biriho, kimwe cy'igihe gito, kimwe gihita gishira, aricyo cy'umuntu, icyo ntikigashyirwe hejuru ngo gisumbe ibifatika by'ukuri by'Imana, byo bitigeze bigira itangiriro kandi bitazigera bigira iherezo, ahubwo bizahoraho iteka ryose. Mu gihe ijambo ritangiza ryasomwaga mu butumwa bwiza bwa Mariko, nasomye nihuse ku murongo wa 14 mu gice cya 12 cya Mariko. Mariko 12 umurongo wa 14 harimo amagambo make ariko yose arakomeye rwose. Mariko 12 umurongo wa 14. Nuko abo baje baramubwira bati, mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo, uri uw'ukuri, kandi nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Ça c'est mon courrier.
Que ce verset des personnes qui étaient en présence.
Muri uye morongo. Abantu bari bari imbere y'umwami bavuze aya magambo bati mwigisha tuzi uko uri ukuri uri inyangamugayo. Hanyuma umwanzuro w'ingenzi ngo kandi wigisha inzira y'Imana mukuri, wigisha n'ukuri. Mukuri ntihashobora kuvamo ikindi kitari ukuri, havamo ukuri gusa. Mukuri haturukamo ukuri gusa. Kandi byanditswe ngo nta kinyoma na kimwe gikomoka mu kuri. Yohana wa mbere 2:21. Ukuri guhora ari ukuri. Imana ni y'ukuri, inkomoko y'ukuri kose, na Satani akaba imbusane, ikinyuranyo, ni umubeshyi ndetse se w'ikinyoma. Kandi uhereye mbere na mbere ni umubeshyi, kandi ni umuntu ugoreka, n'ugoreka ijambo. Dushobora ndetse no kubisoma uhereye mu bice bibanza bya Mose, cyane cyane mu gice cya 3 mu kiganiro Satani yagiranye na Eva. Ibi byankoze ku mutima ngo mwigisha tuzi. Igisigaye ni ukumenya niba uko kumenya baraguhuje cyangwa barakujyaniranyije no kwizera, kuko tuzi ko bari abafarisayo n'abandi by'ukuri bari abantu batari abigishwa b'umwami by'ukuri, batakurikiraga umwami by'ukuri, ariko bagombye kubyemera, barabyatura bati mwigisha tuzi yuko uri uw'ukuri, uri inyangamugayo, kandi ko utarobanura ku butoni nk'abantu igihe cyose twahora twuzuye uko kurobanura. Ariko muzi ko Paulo na kimwe na Branamu mbese n'umwami ntibari bazi ibintu abantu bakwishimira kumva mu matwi, byaba ryera amatwi. Mbese nimutekereza ko bo batari bafite ubwenge bashoboza kubanza gusuzuma ikibuga bakamenya ibyaryohera abantu. Ariko Paulo we yaranditse ati niba dushaka kunezeza abantu, niba dushaka gushimwa n'abantu, ntituba turi abakozi ba Kristo na gato. Rero ukuri kw'Imana ntikwaba kuri muri twe. Inzira y'Imana igomba kwigishwa mu kuri kw'Imana, hatabayeho kwita ku bantu, nta yindi nzira iriho.
Le cherchons aussi, c'est alors ton chemin et le mien.
Natwe tubaye tubishaka icyo gihe aba ari inzira yawe cyangwa inzira yanjye, ntiyaba ari inzira y'Imana. Kandi aho ngaho niho tubazwa ikibazo gikomeye cyane. Hano mu by'ukuri haravugwa inzira y'Imana. Ndongera masome na none kugira ngo tubibike ku mutima, tubigundire. Umurongo wa 14, mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo, uri ukuri, kandi nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Wigisha nyukuri inzira y'Imana, ayigisha nyukuri.
Ce n'est pas avec des pensées secondaires.
Ntabwo bizana n'ibindi bitekerezo hejuru cyangwa se n'ibindi ushobora kongera iburyo n'ibumoso. ahubwo hamwe n'ukuri kwari kuri muri we. Uko niko yigishije inzira y'Imana mu kuri. Icyo nicyo gikenewe, icyo gifite agaciro, icyo kigenzi. Kandi tuzi yuko abahanuzi bose n'intumwa zose bigishije inzira y'Imana n'ukuri mu kuri. Imana yamenyesheje inzira ya inzira zayo Mose n'imirimo yayo abana ba Isiraheli binyuriye mu muhanuzi Yesaya. Ararangurura ati, nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko ibyo ntekereza bisumba ibyanyu n'inzira zanjye isumba izanyu. Uyu munsi ndetse muri iki gihe cyacu ntabwo hagikenewe kwigisha icyerekezo runaka, ahubwo ni ukwigisha inzira y'Imana mu kuri kw'Imana, hatabayemo kwita ku cyubahiro cy'umuntu. Uko niko dushobora gutegurwa, uko niko dushobora guhagarara imbere y'Imana, kuko umugeni agomba guhinduka umugeni ijambo, ijambo umugeni cyangwa umugeni ijambo ku iherezo ry'igihe. Ntabwo ari ubusobanuro, ahubwo akaba abyawe, akaba yarabyawe n'ijambo, yarabyawe n'ijambo ry'Imana, n'umwuka w'Imana kubw'ibyiringiro bizima. Inzira y'Imana igomba kwigishwa mu kuri, cyane cyane muri iki gihe ikigishirizwamo inzira nyinshi cyane. Ibyanditswe byera bivuga mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 53 ku murongo wa 6, ngo twese twari nk'intama zizimiye, buri wese anyura inzira ye, buri wese yari mu nzira ye bwite. Ariko inzira yawe n'inzira yanjye ntabwo ari byo nzira y'Imana. Ariko buri wese yari afite inzira ye bwite. Noneho hakandikwa ngo ariko yikorejwe Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, kugira ngo noneho tubone inzira y'Imana. Inzira isa yacu yarangiriye mu nzira y'Imana, ibitekerezo byacu bigera ku bitekerezo by'Imana, cyangwa se bisongera, cyangwa se birangirira, maze ibitekerezo by'Imana bikaguma kuba bizima muri twe, bikagumaho mu kanya gato. Ukaba utakiri mu nzira bwite, ukaba ntakiri mu nzira yanjye, ahubwo twese muri ubwo buryo tukaba turi mu nzira imwe, inzira y'Imana. Kandi ibyo ntibibe harimo gushidikanya, ahubwo bikaba biri mu kuri no mu gukiranuka. Hariho umuntu umwe gusa ushobora kwivuga ati, ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Ibyo bitatu ntibishobora gutandukanywa: ukuri, inzira n'ubugingo biri hamwe, cyangwa se ahubwo birajyanirana, biragendana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ritwereka inzira y'Imana, kandi mu nzira y'Imana tuhabonera ubugingo bw'Imana. Mu nzira zacu dukurikira inzira zacu bwite, ariko inzira ye y'umwami niyo itugeza ku ntego. Murabizi muri Matayo 19, wenda sahari simbizi neza, haranditswe wenda se byukuri iluka 18 murongo wa 8 18 murongo wa 8 ngo mbese umwana w'umuntu azasanga kwizera mwisi naje ibyo twari shimangiye hano ntago handitswe ngo umwana wa Dawidi cyangwa umwana w'Imana handitswe ngo umwana w'umuntu nanone ubuhanuzi umurongo w'ubuhanuzi mu gihe cya nyuma ni Luka 18:8 mbese umwana w'umuntu azasanga kwizera mu isi naza azasanga kwizera bikiri mu isi tuzi ko mu byahishuwe umwami yagenderaga hagati y'ibitereko birindwi by'amatabaza by'izahabu nk'umwana w'umuntu we nk'umwana w'umuntu ni umuhanuzi nk'umwana w'imana ni umukiza nk'umwana wa Dawidi ni umwami byose bifite umumaro wabyo mu byanditswe
Il y a aujourd'hui des millions de personnes qui croient en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu.
Quand il y a
justement
des
millions
amamiliyoni y'abantu yizera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana kandi ayo mamiliyoni niyo atabona ko na n'ubu nanone mu gihe cya nyuma mu gihe ku iherezo ry'isekuru cya nyuma yishura nanone bihuye nuko ijambo ry'ubuhanuzi rivuga nk'uko igisekuru cya mbere cyari kiri mu buhanuzi niko n'icya nyuma nacyo kiri icyo gituma Petero nanone yanditse ati ubu ijambo ryahanuwe rirusha cyane gukomera ku bwacu kandi dushobora kuvuga ngo ijambo ryahanuwe twaryigishijwe mu kuri kw'Imana kandi ryatubereye guhishurirwa kuzima ibintu bifatika ikintu kiri mu bigize kwizera kwacu ko nibyo twahawe n'Imana byahindutse ibyacu ibyo ntidushobora kubishidikanyaho mu gutekereza ko Imana ikora ibyo bintu byose muri ubwo buryo nibutse iryo jambo ngo aberekwa se bwa mbere riboneka muri Samweli 9:9 murongo wa 9 niho bashakaga Samweli bakabaza ngo wa wundi werekwa rihe voya werekwa cyabamenye tuzi ko uwo uyu munsi bita umuhanuzi kiriya gihe yitwaga uwerekwa Samweli wa mbere igice cya 9 umurongo wa 9 icyo gihe muri Isirayeli iyo abantu bashakaga kugihisha Imana inama bakoreshaga imvuga ngo kera kose umurongo wa 9 kera kose mu Isirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino dusange bamenya kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya ariwe uwerekwa dusomye indi mirongo munsi gatoya ku murongo wa 18 agace ka kabiri ko murongo Samweli wa mbere 9:18 agace ka nyuma ndakwinginze nyobora aho inzu y'abamenya iherereye Samweli aramusubiza ati murongo 19 erega ni njye bamenya none jya imbere none njye imbere tujye ku kanunga ku musozi kuko uyu munsi muri busangire nanjye maze ejo mu gitondo nzagusezerera ngusobanuriye ibiri mu mutima wawe byose nibyo ijambo ry'Imana rivuga hano kera babitaga babamenya cyangwa se aberekwa kubera iki kubera ko berekwaga amaherekwa ye ava kumana yabonaga niyerekwa uri buze ninde araba yambaye ate niki kiri mu mutima w'uwo muntu abo ni babamenya cha aberekwa imana muri isi yari ifite abantu yashoboraga kuvugiramo aho yashoboraga gukoresha ngo babere abandi umugisha cyangwa se kugira ngo ihe abandi umugisha wari umurimo wari inshingano hano hari umuntu wari waragizwe n'Imana kuba bamenya cyangwa werekwa ibyari umurimo ntiyakenaga kuko byari umurimo kuko ntiyakenaga kuko Imana idakena iyo Imana yashyizeho umuntu ngo abe bamenya azerekwa yaterekwa ngo abe bamenya abameze nk'abandi bose ariko hariho ijambo namaze kuvuga nacyase navuze hashize igihe gito muri Yesaya 29 haranditswe ku murongo wa 9 cyitwa 29 umurongo wa 9
ne vous figez pas vivez dans l'aveuglement et vous serez aveuglés. Ils sont ivres.
Ni mube muretse mutangare muhumuri muhumiriza amaso mube impumyi bashinze batanyoye baradandabirana batanyoye igisindisha murongo cyo kuko uwiteka abasutseho umwuka w'ibitotsi byinshi agahuma amaso yanyu ariyo bahanuzi agatwikira n'imitwe yanyu ariyo aberekwa kwerekwa kose murongo cumi na rimwe kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanijwe ikimenyetso iyo bagihaye umuntu agarukiraho muri aya magambo hano niho turi kubwirwa amagambo avugwa aya ariyo ndetse aba intumwa nazo zakoresheje aya magambo yombi yo muri Yesaya 28 cyari cyo mu 19:20 ndetse ayo magambo bayavuzeho kubera ko cyari igihe cyahanuwe hano haravuga yuko ndetse n'abahanuzi n'aberekwa nabo hano bavuga ko bari batwikiriwe amaso yabo akaba atakireba neza kandi muri iki gihe hari benshi beretswe cyangwa se babonye byinshi ariko ibyo babonye si ibyo Imana yerekanye cyangwa yahishuye hari abantu benshi bumvise byinshi ariko ibyo bumvise si ibyo Imana yavuze babonye ibyabo bwite bumva ibyabo bwite ariko Imana yo yari maso kugira ngo ijambo ryayo inzira yayo guhishurwa kwayo kwigishwe mu kuri muri iki gihe kandi ab'Imana bose bazabyumva nashakaga kugaruka ku mukuva kuko by'ukuri turi kuvuga ku nzira z'ukuri kw'Imana turi kuvuga ku bifatika by'Imana ibyo Imana yakoze igice cya kabiri
Exode chapitre 2
cyo kuva agace ka kabiri k'umurongo 24 kuva kabiri 24 kuva igice cya kabiri umurongo 24 Imana yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo 25 Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze nuko noneho hagakurikiraho kwihishura k'umwami yeni nacyo nitaye umugoroba kwihishura k'umwami kwiyerekana ku mwami Uwiteka Mose ntiyashoboraga kugenda Imana itamutumye kandi uko gutumwa n'Imana ntabwo kwaturukaga mu mutima we cyangwa mu bushake bwe cyangwa se mu maranga mutima ye cyangwa mu byumviro bye, ahubwo byari ingaruka zo kwiyerekana kwigaragaza kw'Iteka. Sinzi niba iyi nteruro yose yuzuye, ariko murabona izari byo. Mose ntiyagiye kubwe, ntiyagiye kubwe, ahubwo yaratumwe, yaratumwe. Uko gutumwa ntabwo kwari umwanzuro mu mutima we, ahubwo wari umwanzuro w'Imana, kandi ntabwo byari kugutekereza ku bihe ngo igihe kirageze, oya, ahubwo wari umwanzuro w'Imana. Ndetse ikirutaho, Uwiteka yamwihishuriye mu gihuru cya kumuriro. Itegeko, inshingano byari ibintu bigaragarira amaso, byumvikana n'amaso, bikorwaho. Uwo mwitozo yagize yari ikintu gifatika cyabereye hano mu isi imbere y'amaso ya Mose. Mose we atangazwa n'uko icyo gihuru cyakaga umuriro, ariko ntigikongoye, ntigishye. Nuko atekereza muri we ati, reka ngendeje kureba biriya bintu bigaragara bitangaje. Nuko ubwo yahegeraga, Uwiteka amuvugishiriza muri uwo muriro. Hano haravuga mu kuva igice cya gatatu ku murongo wa gatanu. Nuko Uwiteka Imana iramubwira iti, kuva gatatu gatanu, nuko iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwitura inkweto mu birenge byawe, kuko uhagaze aho ari ahera. Murongo wa gatandatu kandi irakomeza iti, ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Nuko Mose yipfuka mu maso kuko yatinye kureba Imana. Ibyo byari iki? Byari ibintu bifatika by'Imana, gutumwa n'Imana, inshingano ziva ku Mana.
La réalité divine est toujours
ibintu bifatika by'Imana igihe cyose bigendana n'iby'Imana biri gukora mu isi nk'amateka agakiza. Ibyo bigendana n'ibintu bifatika by'Imana. Iyo hatariho kwihishura nyakuri gufatika kw'Imana, hatariho guhamagarwa, hatariho guhabwa inshingano no gutumwa, nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu bwami bw'Imana ngo cyitwe icy'ukuri. Hari ibintu byinshi byakozwe, ndetse hari na byinshi bikorwa ubu ngubu, ariko bikorwa ku mpamvu zitandukanye. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abafilipi ati, benshi babwiriza Kristo kubw'ishyari, kubw'irari, ndetse bakanarushaho gukanyaga iminyururu imboshye, ariko hariho abantu bamamaza inzira y'Imana n'ijambo ry'Imana mu kuri, kandi abo ni abahamagawe n'iy'ukuri. Igihe Yohana yandika ati, turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo, kandi uwo ni we Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho, Yohana wa mbere gatanu makumyabiri. Icyo gihe ntabwo aba ari amagambo gusa, ahubwo ni ibintu bifatika by'Imana, kandi tugomba kumenya kugira icyo dukora kijyanye n'ibyo. Ubwacu ntidushobora kuba ubwacu turi icyo turi cyo koko, ni ukuvuga abanyabinyoma nyakuri, abanyabinyoma rwose nicyo turi cyo. Ariko turi mu mwami, icyo gihe turi byaremwe bishya, icyo gihe ukuri kw'Imana kwinjira muri twe, icyo gihe ntituba tugishobora guteshuka inzira igororotse y'Imana ngo dukore ibindi, kandi mushobora kwibuka ikibazo kivugwa cyabaye mu byakozwe n'umwami. Ubwo Petero yabwiraga umuntu ati ati wa mwana wa Satani we, dore ugoreka inzira zigororotse z'Uwiteka. Byakozwe n'intumwa 13:10. Nuko ako kanya uburakari bw'Imana buramumanukira ahita ahumiriza, ahita ahinduka impumyi. Imana yaciye inzira igororotse, yaciye inzira y'ukuri, ijambo ryayo ni iry'ukuri, ubwayo Uwiteka ni uw'ukuri, inzira zayo ni iz'ukuri, mu bigikora byose ni iy'ukuri.
Et il est même dit de lui, voici ce
Kandi,
que le témoin véritable.
Il dit, Mose yagiranye umwitozo w'ukuri n'Imana, ntabwo yatangiye urugendo mbere y'uko Imana imuhamagara, ndetse no hanyuma byaramugoye gukurikira uwo muhamagaro w'Imana, kubera ko yari azi inshingano yahawe uko zingana n'uburyo izo nshingano kuzishyira mu bikorwa ingorane zirimo cyangwa se uburyo biruhije. Nuko hanyuma agerageza guhakana ko adashobora kuvuga kandi ko atashobora no kugenda, ko atari bugende. Ntangiriro yo guhamagarwa n'Imana mu nshingano ze no mu murimo we, yabanje kugira umwitozo w'ukuri ufatika awugirana n'Imana. Rero uyu munsi niba hano mpavugira ibyo mwene Branham yavuze, ari byo ko yavuze ngo nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gukora umurimo mbere y'uko abanza kimwe na Mose guhura n'Imana. Rero ibyo nabyo ni ibyavuzwe bidakwiriye ko umuntu abifata yoroheje, ahubwo cyari gikwiriye kuba ikintu umuntu atekerezaho. Ariko muzabona ikintu kimwe igihe cyose, inzira y'abahamagawe n'Imana izaba yuzuyemo amahwa iburyo ibumoso ahantu hose ahantu hose bajya. Kubera iki Uwiteka Imana itagaragariye mu giti kimwe cyiza gihumura neza kizindabyo? Kuki yagaragariye mu gihuru cy'amahwa? Twabivuzeho hano ku itangiriro. Nyuma yo kugwa Imana yaremye ubutaka ivuga ngo buzamera amahwa n'ibitovu, kandi ko ku byuya byo mu ruhanga rwawe niho uzakura umutima urya. Kuki se Kristo atambitse ikamba ryiza runaka rihebuje? Kuki yambitswe ikamba ry'amahwa? Ni urwibutso rw'umuvumo wavuzwe mu itangiriro igice cya gatatu. Ibiba byose mu mugambi w'Imana byose bisohora bihuye nuko byateguwe. Ntabwo habamo tombola, gutungurana, nta na hamwe. Inzira z'abantu b'Imana ntizacaga mu ndabyo. Yego, babonaga indabyo, hari byiza babonaga, biratangaje ukuntu byombi biba biri bugufi bigendana, uburyo izo ndabyo amaroza n'amahwa biba biri hafi, bisa nk'aho bidashobora gutandukanywa. Abantu b'Imana bose bari batwaye imbuto nziza y'Imana, abo nibo umwami wacu avuga ati, ninde muhanuzi w'Imana mutigeze mutoteza, umukiranutsi cyangwa Imana yatumye mutigeze mwicisha amabuye, mutigeze mutera amabuye cyangwa mumwice, nyamara babaga batwaye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dukunda uyu munsi twizera kandi dushimira Imana. Ibyo bintu bibiri biraboheranye, biragendana. Ku ntango y'inzira ya Mose hamwe n'Imana, Imana hamwe na Mose, hariho ibintu bifatika biva ku Mana. Nta kindi kitari ibyo, nta kindi. Ntabwo byari ikintu cyaje gitinze kiza buhoro cyangwa ikintu cyo mu mutima we, ahubwo igihe gisohoye, imyaka ihise, Uwiteka abonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Byari ibintu bifatika, umuriro waragurumanaga, Mose arabireba, Mose aragenda, Mose arasanganira, asanganira umuriro. Mose yumva, Mose akwetura inkweto, akuramo inkweto ze. Tubwirwa mu burebure ibyabaye muri uwo mwitozo cyangwa muri icyo cyabaye, muri icyo gihe cyabaye. Abantu bose baba baragiranye n'Imana umwitozo nguwo, umwimenyerezo nguwo, baba bashobora kuwuvuga mu burebure bwawo wose. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Mbere yuko umukozi w'Imana uwo ari we wese, mbere yuko atangira ikintu habe na kimwe, bwa mbere yabanzaga kubwirwa ijambo ry'Imana. Yaba ari Nowa, yaba ari Aburahamu, yaba ari Eliya, ku itangiriro rya buri bukozi bwose, ku itangiriro rya buri murimo wose, ijambo ry'Imana niryo ryashingwaga, atari ijambo rusange. Iryo jambo rusange ryo ryavugwa ni ijambo ridaciye ku ruhande, ijambo ry'igihe rijyaniranye n'inshingano zigomba gukorwa,
ou plutôt accompli à ce moment-là. Un certain nombre d'hommes de ce genre. Et vous verrez que Dieu
ne change pas. Umubare runaka w'abantu nk'abo muri bubone ko Imana idahinduka. Nyuma abantu baje gushinga amashuri y'abahanuzi, nuko bagira abanyeshuri b'abahanuzi, ariko Imana yo hagati y'ibyo byose byakorwaga n'abantu, Imana yo yari ifite abakozi bayo abahanuzi, abo yari ishyizeho ikiganza cyayo, abo mu kanwa kabo ijambo ry'Imana ryagumaga ari ukuri. Mbese niki twasomye vuba? Ibyo birabiyibukije ku bijyanye n'umuhanuzi Eliya. Ibyo bigomba kuba biri mu bami ba mbere mu gice cya 17, umurongo wa nyuma. Abami ba mbere, umurongo wa 17, umurongo wa 14. Uwo mugore nuko asubiza Eliya ati, abwira Eliya ati, noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga, ndetse ijambo ry'Uwiteka riri mu kanwa kawe, ko ari iry'ukuri. Ibyo ni byo koko bikenewe, ni cyo cy'ukuri ngo mwigisha twamenye yuko tatuzi yuko uri ukuri kandi ko wigisha inzira y'Imana mu kuri Mariko 12:14. Mbese natwe uyu munsi dushobora kuvuga aya magambo, tushobora gusubiramo ayo magambo ijana ku ijana. Uyu munsi dushobora kuvuga tuti mwami kandi mwigisha tuzi yuko twamenye yuko utahindutse ko wigishije inzira y'Imana mu kuri.
Nous avons déjà commencé avec Moïse.
Niba twatangiriye kuri Mose.
Aussi bien.
Twashoboraga
venir à l'appel direct
no
de frère Branham.
Kugera no kumuhamagaro udaciye ku ruhande utaziguye. Wa mwineza Branham
qui était apparu
ya nyingi y'umuriro yabonekeye Mose niyo yabonekeye mwene data Branham. Maze uiteka ara vuga ati nk'uko Mose yahawe ibimenyetso bibiri niko nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri. Nuko byaratumwe ibyo byabaye tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1946. Bakundwa, ntacyo Imana yibagiwe. Nk'uko twabivuze ku itangiriro, hariho amamiliyoni y'abantu bizeye mu buryo bwabo, bizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Twe twizere mu buryo bw'Imana kandi ntitugarukire kwigishwa inzira z'Imana ngo mu kuri, ahubwo tube twiteguriye no kuzikurikiza mu kuri. Kandi icyo ni cyo gihe kigeze ku bwacu. Nyuma yo guhabwa kwakira inzira y'Imana mu kuri kose no mu gukenuka kose, Imana wowe nanjye idushakaho ko tuba twiteguriye gukurikira iyo nzira y'Imana tweretswe neza mu kuri no mu gukiranuka biva ku Mana mu kumvira.
Que nous parviendrons
uko niko
à rencontrer personnellement la
tuzashobora kubona ukuri kw'Imana. Wenda sahari nibyo niteze bitaraba, ariko na wa muriro wa wundi wabonekeye Mose mu gihuru waje no kugarukana no kumanuka ku musozi Sinayi, maze na n'Isirayeli yose ibona Imana n'amaso yabo, uwo muriro mwinshi ku musozi Sinayi. Ibyo bishaka kutubwira no kutwigisha yuko ibyo Imana itangiranye n'umuntu umuhanuzi amaherezo bitugarura ha handi byatangiriye wa muri watangiriye, ni ukuvuga ku Mana. Nuko ayobora abantu kuguhura n'Imana kuva 19:19 niko byanditswe rwose ngo ayobora abantu gusanganira Imana, niko byanditswe. Aho niho Uwiteka yihishuriye iteraniro ryose rya Isirayeli. Nizeye ko ubu ku iherezo y'iki gisekuru cya nyuma ibyabaye ku muntu umwe ku itangiriro ry'umurimo Imana yatanze, Imana igomba kongera kubikorera abantu bose bashyikiriwe n'uwo murimo w'Imana. Icyo kiganiro cy'Imana bagomba guhura n'ibyo bintu bifatika by'Imana, bagomba
une expérience avec cette réalité.
Kugirana umwitozo n'ibyo bintu bifatika by'Imana. Imana ntabwo itangira ibintu bikomeye kugira ngo izabirangize mu buryo bworoheje, oya, ahubwo icyo yatangiye irakirangiza. inzira z'ibifatika by'Imana mu buzima bw'abantu b'Imana, bo nk'abari batwaye ijambo ryayo, nk'abashyiraga mu bikorwa ubushake bwayo, byagombaga gukurikira gahunda yayo. Nk'abantu bagombaga gushyira mu bikorwa gahunda yayo, amategeko yayo, abo bantu barahari, kandi izo nzira nizo dushaka kugenderamo. Niyo nzira y'Imana twerekwa mu byanditswe byera. Bakundwa, twitege yuko twiringire dushingire ku bifatika, atari ibyiringiro gusa, atari ibitekerezo gusa, ahubwo tukaba tudashidikanya rwose, duhamirijwe rwose ko Imana izihishura kwa kundi yihishura yishyuye ku itangiriro. Kandi umwami nabishaka turongeraho ingero nke kugira ngo turebe uburyo Imana ifitaniye inzira n'ubwoko bwayo. Mose siwe wabishatse, ahubwo Uwiteka niwe wamubonekeye, niwe wamuvugishije, niwe wamubwiye neza neza ibyo agomba gukora, ibyo yari akwiriye gukora, ndetse hanyuma niwe washyize mu bikorwa inshingano. Kuva gatatu gatandatu Uwiteka aramubwira ngo ni Imana ya So, Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Nuko Mose yitwikira mu maso kuko yari atinye kureba Imana. Murongo wa karindwi, nuko Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputi, kandi numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Murongo wa munani, ngo kandi icyo nicyo kimanuye manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigira kigari cy'amata n'ubuki. Mbese muri kubona ibikubiye mu itegeko Imana itanze? Uwiteka ntabwo abwiye Mose ngo ndakubonye uri umugabo ndashaka kugutuma, oya, ahubwo yavuganye na Mose ariko yabonaga ubwoko, yayiyumvise gutaka k'ubwoko. Kandi ndabibabwiye, umuhanuzi ukomeye w'Imana afite inshingano, umurimo ukomeye cyane, ashobora guhagarara hano uyu munsi, ariko gutaka k'ubwoko no kutazamuka ngo kugere ku ntebe yayo ntawagira icyo akora, ntacyaba. Murebe ibyo ari byo nibyo dusoma hano, nariwire kubisubiramo hano. Haravuga umurongo wa gatandatu, kuva gatatu, nuko Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Umurongo wa karindwi, nuko Uwiteka aravuga ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Mbese Uwiteka ni iki kuri we yaritayeho? Mbese ikibazo cyari cy'umuntu umwe, yego yafashe umuntu umwe, ariko byari kubera ubwoko bwe bwose. Mwizere ibyo babwira uyu munsi, ntabwo Uwiteka aba ari kubera umuntu yafashe, ahubwo ari kubera ubwoko bwayo bwose. Kuriyo ni kubera ubwoko bwayo bwose yitoranirije, ishaka gukura mu buretwa. Itwara bivuze kubw'ubuntu bw'Imana, twifashijwe n'Imana, n'igihe cyo kubohorwa mu mwaka wa yubile Imana ishaka kuduha, umwaka w'umudendezo. Rero Imana niyumva gutaka k'ubwoko bwayo izasubiza, imana izasubiza kandi muzi byabaye
dans l'une des dernières prédications frère Branham développe
mu kibwirizwa kimwe giheruka mwere Branham arakomeza akavuga ati ngo Mose aragenda wari ku bwoko ntibwari bwiteguriye kumwakira nuko bituma buguma aho ngaho imyaka 40 kugeza agarutse ubwa kabiri
en chacun de nous.
Et vere data umwana gomba kubona ijwi ry'akababaro muri buri mwese muri twa. Ndashaka kumva akababaro kacu, cyakureba agahinda kacu, cyakubona intege nke zacu, akababaro kacu. Uwiteka arashaka kumva ibyo byose, arashaka kureba. Noneho hanyuma ahita atanga igisubizo, hanyuma atabara, ashaka gutabara.
Avec un appel divin.
Kuko
avec la réalité divine
umuhamagaro hamwe n'umuhamagaro w'Imana n'ibifatika by'Imana igihe cyose biba bijyanirana n'intego ihambaye y'Imana si kugira ngo hagurusa kugusa si kugira ngo hagire ikivugwa gusa ahubwo haba hagomba hanyuma kugaragara umusaruro w'Imana ujyanirana n'umuhamagaro Imana yahamagaye bigomba kujya uwo muhamagaro ujyanirana n'umusaruro w'Imana uwo muhamagaro wanyuma ujyaniranye no guhamagarwa no gutegurwa no gutunganywa kw'itorero bigomba kugaragara ng'umusaruro kuko ariko isezerano ry'Uwiteka riri umurongo wa 7 kuva gatatu nuko Uwiteka aravuga ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa kandi numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa
je connais
koko nzi imibabaro yabo murongo munani nicyo gituma manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigali
c'est pourquoi
ngo nicyo gituma niyo mpamvu kubera ko Imana yabonye kubera ko Imana yumvise kubera ko Imana yagize imbabazi yakozwe ku mutima maze n'igihe kikaba kigize hamwe n'ukuri kw'ibifatika by'Imana n'itegeko ry'umurimo Imana yatanze ku iherezo ryo gushyira mu bikorwa izo nshingano hagomba kugaragara umusaruro
vers le pays où coule le
lait et le miel. Mbukaga mu gihugu gitembamo amata n'ubuki. Gusohora kw'amasezerano y'Imana bigomba guhinduka ibifatika by'Imana kubw'ubuntu. Ijwi ryo gutaka ku bw'agahinda kacu bw'akababaro kacu ku rigomba kuzamuka kuma umwami ari ireme muri twe kubw'ubuntu kuko ibyo bidaturuka kuri twe ibyo wenda byaturuka kuri twe ariko we niwe witeguriye gukora no gushyira mu bikorwa ibyo yasezeranije n'ibyo yagambiriye gukora ku itangiriro no ku iherezo ry'umuhamagaro w'Imana haba hariho ibifatika by'Imana byombi biba ku itangiriro no ku iherezo ku itangiriro nk'isezerano ku iherezo bikaba nk'isezerano ryasohoye bigasohora mu buryo bufatika kubw'ubuntu bw'Imana yacu iduhe umugisha twese amen duhaguruke dusenge data wo mu ijuru tugushimiye n'umutima wose kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro mwami turi hano imbere yawe nk'ubwoko bwawe nk'umukumbi wo mu kiganza cyawe by'ukuri mwami dukundire muri wowe
de suivre ton chemin au Seigneur
dukurikire mukuri inzira yawe mwami ntituzi ibyo dukora ariko wowe ukomeze kutuyobora tuyobore kuko mwami ushoboye kutuyobora uko ushaka ko tumera mwami twumvise ijambo ryawe ko babyanze gatuma bakomeza kugenda mu butayu imyaka 40. Mwami ukore ku buryo imitima yacu gutakira, ukore ku buryo icyifuzo kirushaho kuzamuka. Mwami ngwino mu mitima yacu, kuko utatanze amasezerano y'impfabusa. Urabona igihe tugezemo icyaricyo, mwami, urabona akababaro gahari. Nicyo gituma mwami twubuye amaso yacu kuri wowe. Mwami turakuramya kandi turagusabye, fasha ubwoko bwawe, udufashe twese. Uzi icyo twese tubuze, uzi imitima yacu, uzi ubuzima bwacu. Mwami tukuzaniye byose, ndetse n'ibyifuzo nabyo turabikuzaniye. Byabasabye ko tubasengera, by'abarwayi, by'abababaye, mwami byose turabikweguriye, kandi tuzi ko uri umuganga mukuru, kandi ko n'uyu munsi ukiza. Amaso yacu ni wowe twe areba. Mwami tugushimiye ndetse n'umutima wose, no kubwira ijambo ry'igiciro twashoboye kongera kumva uyu mugoroba kubw'ubuntu. Iyo nzira yandikwa mutima yacu, twe kuyirwanya ahubwo tuyizere. Mwami icyo gihe uzakora umugabane wawe, uhabwe icyubahiro, uhabwe ishimwe, uhimbazwe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.